Masalo fato ai loa nei e le vanga faa upu fai e le Liberals i Western Australia, le matua se se ola na faa ai unga, e faa soa ai ala tau palota preferences, ma le vae ngā upu fai le One Nation. Ai le avea i le Nationals, lea na lātou se ei faatasi i se soo faatasinga i le pāle mene se tete Western Australia. E pei ona iei fo i nei, i le soo faatasinga a le Liberal National i le malo tele, ma le pāle mene se tete o New South Wales. E ono o i le fāse fulu ma le tasi no fōa e maua i le Labour, mai fai ngā pālota i Western Australia i le asona na fi. O lona winga, e ova i le lua se fulu no fōa, ua le eto e maua i le soo faatasinga a le Liberal Nationals, lea na umia le foio le malo i Western Australia i le lua paia inga taluwe nei. I na ua fesilingia le pāle mio le malo tele Malcolm Turnbull, na ia fufulu o na lima po o na ao i le mata upu i Western Australia, ma ia sa unua. E le nini faatasia fai ngā pālota i le setete o Western Australia, ma mata upu i le pāle mene tele.
The election was overwhelmingly a consequence of state issues, you know, and everyone acknowledges that it was a Western Australian state election. It was fought on state issues, and it was decided on state issues, and the result was pretty much as had been expected for quite some time.
Le pālemia Malcolm Turnbull, o le masina na te nei na faate i ai le toatele ina ua faailoa mai se malianga a le Liberals i Western Australia. Ma le vaenga upu faia Pauline Hanson le One Nation Party, e faa soa aia lātou pālota o preferences, inisi ona fōa i le maota ilunga. O le malianga ua avea ile faa mua mua le Liberals i le One Nation, ai le o le Nationals, lea ua loa tausanga o lātou faipaanga. E le ngatai lea, ua se e ese ai ma le Liberals i Western Australia, ma i le faa iunga le vaenga faa upu fai i le atunu u atoa, o le ave o le faa muli muli i le One Nation i le faa soa i no preferences. Na iai le vaa ienisi o polls, le ono iai o ni sui o le One Nation i le maoto o sui i le pāle mene o Western Australia, ma lātou uumia i le pāle ni i le vaa o le Labour ma le soo o faa tasinga. Pei tai e fōlinga mai, ua matua le eise no fōa ua maua i le One Nation, a e nā o le lua se fulumo no tupu o no fōa ua mingi i le soo o faa tasinga, ma ua umia nei po ua manu malo o ile leiba. Na sauno ai le taitai o le Greens i le pāle menetele Richard Di Natale i se talanoanga ma le Sky News, ua atangia i le pālota i Western Australia, le vaai manino atangata i le atunuu i le vaenga faa upu fai i le One Nation, ma lona taitai o Pauline Hanson.
The clear message here is that Australians aren't mugs. If you side up with a party that is openly racist, bigoted, short-sighted, xenophobic, economically illiterate, you'll be punished for it. And that's what we saw with Colin Barnett's result in WA.
Le taitai o le Greens, i le pāle mene tele Richard Di Natale. Na leo tele fo ima manino le tūlanga o le taitai o le itua ngai ma le Labour i le pāle mene tele Bill Shorten. Na ia sā unoa, ua tatau ona wha ailoa manino i le atunuu, lea o inga ma le lesona ua aumaia i whainga pālota i Western Australia. O le lesona, e lea i se tūlanga manuia e maua mai manatu o loo tūleia Pauline Hanson, ma le One Nation.
Mr Turnbull should show that he's heard the lessons of Western Australia. He should rule out once and for all doing any further deals with One Nation. He is the national leader. I've ruled it out. He should do the same.
Bill Shorten, ai ina ua fesilingia le pālemia Malcolm Turnbull, pētu mau. Ona whaamulimuli i le One Nation i le whaasoa i no preferences, i le vaanga wha upuwhai i le Liberals i le pāle mene tele, ma le eto iei ni malienga i le whaasoa i no preferences. Na i atali, to e lua tausanga o tutoe, ona whaato a whai a leo pālota mō le pāle mene tele. E le iloa ni swinga, e ono tūla i mai ai.
Preferences will be, at the next federal election is more than 2 years away, and all preference decisions will be considered by the party organisation closer to an election.